nsamutane mbugumirira sovola bandaluka gwe bw'otandika okuseka kale n'ebyenkola mbireka ebyaddala onsobola ona akagato ke kuseminti kasinga ebidde ebikona bwe mba naye bonna be mpitako sibuza lwaki wabinkola ndikubudde ngira tusimbule musange owange twettale
Tell me.